gaasamtoonaam naama atagajka qarsij gudoobinada abraham uba garajle abraham alaqa vinadaxa garajle vie miatalgey ka lestusi inchu minle lesknaki eb waagici abraham inle leskana anaduo ageetxa emaferi garaj girka abraham mataakiye sede waag garaj girka abraham galle du ey alaqa minisaak midabqa lesknala qaashuunne inemeinle ribka galiyeed yisaak uba ribka awolshuunne inale yaiqob yeeta dhale yaiqob les israel maale gudoxa yiye les israel galle qana jobalaadle les kanaano eqaaija les israel emedab les yedhuadhedheena lulle alle eknaala